mana di. Boca doba.
Country
hat music. Napatanga punchline kiston. Nikani batting. Nishaki sanif. Nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello hello. Punchline kiston. Nikani batting. Nishaki sanif. Nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello. Dawa ya moto ni moto. Kinkulia moto na mchoma. Na mtandaza na mocha kwa bedi dormant. First priority tabaki kuwa dollar. FY, aisezika na informer. Jangara za loan, wanangamido na jitafti ya solo. Mini loner, but kona mbogita kusundo kiningora. Fully active, kuna malines na chora. Underground na masira na roga swana kama mad fish dis. Zote qualified as disgusting. Tukitoka boom brush ni after party. Tukibumburua ilikuwa ni practice. Dem denga mamunjo kitaka chuma plastic. Dark skin lakini figure metoka Spanish. 9 to 5 shingoni mboka tulhepa matrix. Vila nasambaza ni kami via matrix. Niliosha mwere soon kageuka op. There is a lot in my parking lot. Nimefanya a lot lakini sezi dhubutu kurudi nyuma na ogopa kugeuka salt. Neza kuzamisha chunga nimeja float. Kasi na dose yezi maintain in dose. Kini mblei na funga mambo yako jalishika tulikuwa close. Hini real life mechaji si soap. Na nifota kama bi nilimsho tamchikia mzinga. Reverse psychology na minyezi ni njima. Kolabo neza wai ni venye nimejificha. Lyrically ill bila tiba. Kiona GLE East tutaniona lakini mindio ona. Rusha moe badayo kememeza baking soda. Nikani laana fomba una wai focus. Venye na ball segeto na nita bola. Donga machaji bado na nita mkora. Mkia kopori ya nyuma ndo neke mbele mola. Nimejaza ma X mexplo kama Dora. I told a song unauti nileteza uto. Punchline kistone. Nikani batting. Nishaki sanif. Nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Halo halo. Punchline kistone. Nikani batting. Nishaki sanif. Nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello.